Agwambo Mudavadi, Kalonzo nini. Wako na security for life. Yeah, wako na security for life. Because anything happening to them that is not normal, then unajue the government, that is why their security is enhanced. These are the people who, if they die in a death that is not normal, then it will affect the security of the country.
Eko nene.
Na itakuwa nini?
Episode 321, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na hii ni shoot moja ile ilikuwa unplanned for. Kuna vile Mr. Watenge alikuwa amekuja kunitembelea alafu nikaamua. Kuna vitu mingi sana zimefanyikia polisi. And we have questions about the police. But before that, nakumbuka last time vile ulikuja, ulikuwa unaingia kwa kiti alafu nateremka. So kuna watu baadaye wananiuliza nini ilikuwa mbaya.
Kuna kitu tulifunzwa GSU training school kwamba you promise you fulfill.
Yeah.
Sasa wakati uliniita hiyo safari.
Yeah.
Nilikuwa mgonjwa. Unajua I'm getting younger. Sasa mgongo yote ilikuwa stiff. So nilikuwa nimekaa hivi lakini leo hata naweza gonga. Oh, naweza hata gonga nini? But ukiangalia hiyo tape nilikuwa mwili yote ilikuwa stiff. Sasa ndio nilikuwa maana nimekaa hivi lakini leo naweza fanya chochote. Naweza hata sema haleluya.
Nilikuwa mbaya ama uliamka tu ukiwa stiff?
I think age. I think ni vitu zingine zinaenda na age. Tukienda na hata saa zingine nikikaa pahali. Although this place naweza kaa 5 hours.
Yeah,
lakini kuna pahali pengine nikikaa kwa kiti cha unakuta nina kiti ambacho ni cha mbao mbao. Nikitoka unakuta nina natembea kistachu. I think I'm approaching my mid-60s. So I think ukiona nina lakini leo nimerudi mid-30.
Yeah, ni poa. Yeah, ni poa. Alafu still talking of vlog, but by the day tuna shoot e podcast, the previous day, which was a Thursday, there's a cop anaitwa Samson Kipchir Kipruto.
Yeah.
Ali end up ame try to shoot judge. Ali shoot judge, but he didn't kill the judge.
Majestate
and injured two officers.
Two police officers, yeah.
Yeah. So, hii story, vlolisikia, what was your first reaction?
Kwanza, sahi ni 25 hours. 25 hours tangu hiyo kisanga itendeke.
Yeah.
Na hatujajua ukweli ya nini. So, most of the things. Lakini kile kitu najaribu kusema ni kwamba, nikiwa kwa polisi niligundua kwamba kuna, unajua tuna kama footballers, defender ana mark striker. So police wana mark nini? Police wana mark criminals. But kuna cases nyingi ambapo police officers they fall in love with the criminals. Although there is also a school of thought that the his wife is either a serving police officer or an ex police officer. But ni rahisi sana ukiwa polisi ku fall in love with the criminal of the other gender. Na sasa yeye alikuja, whatever he did it as the husband of a woman who was appearing before court.
Na
ali overreact. Hata kiingia kotini, unajua serving officer unaingia koti kama makadara. Kuna kesi nyingi, sasa hakuna mtu atajua kwamba one of the suspects ni bibi yako or anything. Kitu kama hiyo.
Na sasa hiyo vile unasema police officers fall in love na our criminals. Sio sasa inapatia police officer even like more inspiration kushika ule like the husband of the criminal. Tuseme look, amependa dem, na u dem pia she was with a criminal. Now this policeman ends up loving the girlfriend of a criminal. Sasa ndio atatafuta ule criminal amemalize kabisa.
Yeah, kuna vitu kama hizo zimetendeka mingi sana ya. Unakuja unakuta inakuja inakuwa serious. Hata saa zingine unakuja unakuta una deal na kuna msichana. Okay, polisi, kuna police women na kuna policemen. So unakuja unakuta policeman anatafuta msichana informer. Kwa nini? Na huyu informer hata anaweza kuwa ni bibi halisi wa criminal ama girlfriend of police. On the other hand, pia kunaweza kuwa na police woman ambaye anajifanya maybe barmaid or anything. So as lakini unajua wakati muna act na mna hiyo naye unajua moyo haina haina kipimo.
Yeah.
Moyo haina kipimo, unaweza jikuta wakati mwingine inakuja ina. Na sasa unakuja unakuta huyu mwanamke ni bibi ya criminal. Bibi halisi. So unaweza organize hiyo criminal uawe so that the kuna hizo vitu.
Kama
hiyo ni vitu tunaita professional hazards ya. Hata daktari tunakuta gynecologist mwanaume anakuja baadaye ana those things happen.
Yeah. Oh, si pia ilikuwa ni David kwa Biblia alipenda mwanamke fulani alafu akaamua lazima bwana
auawe.
Yeah, bwana auawe. Yeah. Yeah, so naelewa. Alafu sasa pia
alieka kuna bwana yake kwa vita front line. Akijua hiyo pale amemweka paka atauawa. Na ndiye akaoa huyo bibi yao.
Alafu hii mambo ya kitu kama 21 gun salute inakuwaga soldiers peke yake ama polisi pia upatiwa wakizikwa?
Okay, kuna several gun salutes. Kuna 21, kuna 19.
Ya Ogola.
Yeah, na kuna 17, odd number.
Yeah, ni oh yeah.
Yeah. Hiyo utanisamee ni fafanue zaidi kwa ajili mtazamaji si askari. Kitu ya kwanza, Uingereza ilikuwa ni kwamba mfalme anapozaliwa kuna either malkia anazaa mtoto mvulana ama mtoto msichana. Na kuna mtu alikuwa anavaa nguo za Scottish, hizi anakaa kama anavaa skirt or something. Anaitwa Hailer. Anaenda kutangaza hapo juu, "Hey hey, tumepata prince hapa, tumepata princess." Lakini kwa wale wako mbali kidogo kutoka kwa palace wanakuwa wanajulishwa kwa njia ya mizinga.
Yeah.
So wanajulishwa kwa mizinga, ambapo mkisikia mizinga mkute ni 21, mnajua kwamba mwanamfalme aliyezaliwa ni wa kiume, na 19 mwanamfalme aliyezaliwa ni wa kike. Lakini pia tukakuja tukapata nchi zingine kama Kenya hatuna wafalme ama nini. Sasa ikasemekana rais wa Kenya ni kama mfalme. Rais wa Kenya tume rais wamekufa watatu. Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, alafu Mwai Kibaki. Lakini kwa ajili rais ni kama mfalme katika utawala wake. Sasa inahesabiwa kama ni mfalme amekufa, kwa hivyo rais akikufa anapewa mizinga 21 kama mfalme ama royal male person. Lakini ikakuja ikagunduliwa hizi siku, nafikiri hawa wanaitwa nani, hawa gender people unajua gaza kuongea anaanza kusema hey, hii vitu you're talking, but ni vitu zilikuwa zinatendeka karne zilizopita, ambapo ukiwa mwanamfalme wa kiume unahesabiwa kama mtu wa maana kushinda mwanamfalme wa kike.
Yeah.
So unakuja unakuta mizinga ikipigwa 21 inaonyesha kwamba aliyekufa ni wa kiume ama anaheshimiwa ni wa kiume, because akizaliwa inapigwa 21 na huyu wa kike. Na ikakuja ikagunduliwa kwamba katika serikali naye mkuu wa head of state, kiongozi wa nchi ama head of government. Unajua kuna vitu viwili, kuna head of state na kuna head of government.
Yep.
Isipokuwa Kenya head of state na head of government ni kitu kimoja.
Yes.
So head of state na head of government akahesabiwa kiume, ndiye anapigiwa mizinga 21. Lakini majenerali nao wanahesabiwa hapo chini kidogo, wanapigiwa mizinga 19.
Yeah,
yeah. So unakuja alafu unakuja unakuta maaskari ya kawaida ni bunduki si mizinga ya.
Oh. So but sasa niko nataka kuuliza. Kibaki na Moi na Kenya, okay, Kenyatta alipata,
because Kenyatta
was a sitting president. So as a sitting president alipatiwa 21 gun salute, si ndio?
Hata yeah.
Moi na nani walipatiwa 21 ama ilikuwa 19?
Nafikiri ni 19.
Si ndio?
Kama yes,
sitting
yeah. 19. Yeah, unajua nywele yangu inaanza kuwa nyeupe.
Yeah.
Lakini former presidents wanaekwa acha tu hesabu ni level 2. Sasa level 1 ni sitting. Sasa hata tukipata rais mwanamke na akufa akiwa kazini atapewa 21. Asante kuni correct. Kumbe unaweza fundisha mtu akakufundisha. So utakuta sitting head of state, rais ambaye ako mamlakani hata akiwa mwanamke atapewa 21. Lakini generali anapewa, na makamu wa rais anapewa zero.
Yeah.
Kwa ajili makamu wa rais hatambuliki katika zile si hata unakumbuka juzi Rigiji vile amenyimwa nini helicopter ameambiwa.
Yani, unaniambia saizi Gashagwa aking'ang'ana na ile bag yake by accident
akufe.
Angeanguka.
Hakuna mzinga.
Ni zero gun salute.
Kwa ajili wabali wa kijana alikufa akiwa kitini. Kulikuwa tuna hii ya bunduki lakini ya mizinga haikuweko. Lakini sheria za kijeshi sheria za kijeshi zinasema commander in chief ako na uwezo ya
kusema apatiwe.
Sasa unaona kama nani alipewa state funeral wamalo kijana
Jackie Bagi
ni amiri mkuu wa majeshi aliamua apewe kiango fulani. Sasa hata saa hii amiri jeshi mkuu akisema Khwatenge apewe 19 CDF CDF atapiga tu salute na aenda aseme amiri mkuu wa majeshi amesema hivi na lakini sasa tunapeana ile mwongozo kwa ajili utaona makamu wa rais yeyote hata saa hii akikufa sidhani sidhani okay sidhani unajua watu wengine hasa sisi wa Luya kianza kuongea oh Rigiji atakufa utakuta watu wanaanza kusema wewe una lakini tuseme
sisi wote tutakufa
ikiwa Rigiji atakufa saa hii ni raisi ali, not raisi amirijeshi mkuu ndi ataamua kama atapewa heshima ya kijeshi ama hapana.
President si amiri mkuu wa jeshi
ya ndio nasema sahi tukiongea tunaongea juu ya Ruto lakini hatumuongei kama rais. Tunaongea kama amiri mkuu wa majeshi kwa vile yeye hata wakati rais wa nchi fulani akikufa yeye huongea kama amiri jeshi mkuu anasema kwamba bendera zote zishushwe. Na unajua kitu ya kushangaza bendera zote zitashushwa za serikali za polisi za jeshi za county government lakini kuna bendera moja haisushwi.
Gani hiyo?
Presidential standards. Haisushwi.
Oh,
inaonyesha okay. Huyu ni hodari, hii ni jogo. Yaani hata kama
time of morning
yeye ni kama yule watchman anakaa kwa mlango hata lala, yani hata kubalia mwizi. So bendera zote za Kenya katika inchi ya Kenya na katika balozi zote Kenya, dunia mzima za Kenya zinashusha bendera zote. Lakini ile ya Ruto ni ya yellow ya Kibaki ilikuwa ya white. Kenyatta na Kenyatta zilikuwa two blues. Hiyo huwa haiter inakuwaga pali ilikuwa lakini zingine zinashushwa.
Yo nini yo flag your presidential standard kila mtu ujichagulia
kila mtu ujichagulia ambapo ukichaguliwa kuna ujumbe fulani unatuma kwa hiyo bendera yako ambayo ni msimamo wako. Kwa ajili ukiangalia Jomo Kenyatta, wajua Jomo Kenyatta alikuwa anaitwa Johnston Kamau wa Moigai. Hiyo ndio majina yake. Johnston Kamau wa Moigai. Lakini wakati vita vilitokea, vita vikuu, akaenda kujificha kwa wajomba zake huko Narok. Na alipotoka Narok alivaa ile mshipi ya Kimasai ambayo karibu fanane na hii bendera yangu. Hiyo mshipi sasa kwa Kikuyu ilikuwa inaitwa Kinyata. So wakati walikuwa wanaongeaga wanasema kale kama mtu kanapenda mshipi ya Kinyata. Hiyo mshipi inaitwa Kinyata.
Mimi kwa nafikiria ati huyu mtu alinini Kenya akaanza kufikiria ni nyumba yake ndiye akasema Kenya then akaongeza ta. Yeye ni ta ya Kenya.
No, nitakupa I'll give you the way he changed his name from the beginning up to now.
Yes.
Lakini hiyo jina ilitoka kwa mshipi. Hiyo mshipi na hata wakati alienda ngambo alikuwa na kama miaka 20 30 kabla uhuru alikuwa bado anaitwa Kenyatta. Aliitwa Kenyatta kwa ajili ya hiyo mshipi. Lakini watu walikuwa na nickname Kenyatta.
Sasa hii ni mshipi ya Kimasai ama alikuwa
ya Kimasai.
Eh.
Lakini kwa Kikuyu huo mshipi kwa Kikuyu alikuwa anaita Kinyatta. Sasa ndio akaiita hivyo. Labda kubadilisha kwa vile Kinyatta iko na i. akaiweka KE labda hiyo tunaweza sema hivyo.
Yeah,
lakini hiyo mshipi inaitwa Kinyata, KI not KE. Na alipokuja kwanza alianza kazi alikijulikana kama Johnston Kamau wa Muigai. Lakini na, nafikiri mmesikia watu wakisema kwamba Eugene ni mtoto wa mali wa kijana.
Yes, yes.
Kwa wale hawakusoma vitabu vya Bunuwasi. Sisi wakati wetu ulikuwa unaitwa jina ya kizungu kama James.
Yes.
Alafu wanauliza ni nani anakulipia fees.
Mm.
So yule guardian, sikuizi tunaita guardian.
Yes.
So wakati wa 60s kulikuwa hakuna tofauti ya guardian na parent. Kwa mfano wewe babako anaitwa Juguna. Na guardian wako anaitwa anaitwa nani? Waweru. Haungeandikwa jina son of Njuguna, ulikuwa unaandikwa S stroke O Waweru. So Jomo Kenyatta babake alikuwa anaitwa Muigai. Na Muigai alikufa kama yeye bado mdogo. Na ndio babake mdogo anaitwa Ngengi. Akamsomesha. So Kenyatta akianza kusoma alikuwa anaitwa Jomo, no alikuwa anaitwa Johnston kama Wangengi. Si ati alikuwa mtoto wa Ngengi, lakini kwa ajili Ngengi alikuwa anaitwa Johnston Ngengi. Kwa vile Ngengi ndiye alikuwa guardian wake. Na wakati William, Senator William Wamalwa alikufa. Wakati Senator William Wamalwa alikufa, Wamalwa kijana, unajua alikuwa anaitwa Wamalwa kijana kwa ajili ni kijana ya Wamalwa. So Wamalwa alipokufa, huyu Christopher Simiyu alikuwa anaitwa Michael Christopher Simiyu Wamalwa alisema atasomesha madugu zake wote. Sasa wale madugu zake wote hawangeandikwa son of mzee, walikuwa anaitwa son of, kama sasa vile Kenyatta alikuwa anaitwa son of Ngengi kwa vile Ngengi ndiye alimsomesha. So hii story ya kusema Eugene ni mtoto wa
ni brother yake,
ni dogo, ni step brother. Step brother, lakini huyu alisomesha huyu. Na wakati wa zamani ulikuwa inaandikwa kwa kitabu S/A son of. Siku hizo unaweza andika guardian of or something. Lakini siku hizo zote walikuwa Muingereza tu alikuwa anajua ile mtu anakusomesha ndio babako, so anaandikwa son of. So ndio maana alibadilisha. Sasa akabadilisha jina kutoka kwa Johnston Kamau wa Muigai akabadilisha ikakuwa Johnston Kamau wa Ngengi. Sasa akakuwa Johnston Kamau wa Ngengi. Hivyo hivyo akuendelea. Ikaja akaja akaandika kitabu akiwa London. Aliandika kitabu inaitwa Facing Mount Kenya.
Yes.
Lakini kuandika Facing Mount Kenya akaona afadhali atumie hiyo jina
Kenyatta.
Kenyatta. Na akaona aeke jina Jomo. Jomo unajua ni jina la Kikuyu. Na Wakambo, kuna Wakambo wanaitwa Nzomo. Hiyo jina ni Nzomo.
Kwa hiyo niko nitakuuliza Jomo ilikama paji?
Yeah. Ni jina. Hakutaka kutumia, si unajua wakati anaandika kitabu Johnston, wanaitaka nini? Unaweza andika kitabu alafu kaijiita jina ingine. Kuna jiita jina ingine. Sasa yeye hakutaka kutumia Johnston Kamau. Alitaka kutumia Kenyatta kwa ajili ya mshipi. Na akaona kutumia, okay, kuna wakati alijiita Johnston Kamau, Johnston Kenyatta. Lakini wakati aliandika kitabu aliona afadhali atumie majina ambayo badala ya kutumia Johnston ambayo ni ya kizungu, akaona aeke Jomo. Sasa kuchagua jina Jomo, hakuchagua jina Jomo kwa ajili ya or anything, lakini alitafuta jina ambayo iko na J kama Johnston ambayo ina naye Kenyatta akatoa kwa mshipi. Akabadilisha badala ya KI akaweka
KE. Okay, okay. Because I think saa zingine susa we get that these people were youth. Na mtu akiwa young ndio mtu waga. Unaamua kujipatia ma nicknames, una stick na nickname yako. Alafu nini, kuna kitu sikuuliza. Tukigo back to Rigathi Gachagua. Majuzi tumemwona akipanda na bag akiingia kwa ndege. How many bodyguards does a vice president have? Because I assume a vice president has to have a lot of security detail.
Hapo si ati natoroka jivu, lakini security ya VIP, it changes from a person to a person, and a place to a place. For example, Rigiji anaenda Karatina. Okay. Si sio kwa ubaya, tafadhali mnielewe. Siku za hapo mbeleni, because nimeona hii wiki mbili Kisumu wameanza kusifu Rigiji. Lakini hapo mbeleni wakati alikuwa anasema, "Wewe jamaa vitendawili, wewe jamaa vitendawili." Unajua sasa yeye akienda Kisumu wakati hii alikuwa anasema mtu ya vitendawili. Well, leave alone now. Sasa akienda Kisumu atahitaji bodyguards less than hii wakati alikuwa anasema. So utakuta bodyguard is fluid because today akienda Kisumu he may need lesser bodyguards than wakati alikuwa anasema hii mtu ya kitendawili. And then tena utakuja ukute akienda pali kama Karatina he may need lesser bodyguards than maybe akienda another place. So hiyo vitu huwa kuna mtu anaitwa presidential escort commander ambaye huwa hata mawaziri ukiangalia mawaziri utaona ya kwamba wacha ni geuke unajua kati ya ingine siku anageuka. Utakuja ukuta hata mawaziri wote ni mawaziri. Lakini utakuja ukute waziri fulani hana security kama utakuta waziri kama Kidiki Kithure. Uwezi mpimanisha na waziri kama huyu Mvuria, waziri wa mines. Na pia kuna mawaziri wengine wako close na president. Kama Biwot, wakati wa Biwot, unajua saa hakuwa na security kama mawaziri wengi. So kuna huyu mtu anaitwa Commandant of Presidential Escort ambaye ndiyo huwa ana review from time to time. Alafu tena utakuja ukute. Kuna anaitwa nani? Kuna mawaziri wengine wako na bibi zaidi ya moja. Kuna mawaziri wengine ako na boma zaidi ya moja. Nairobi ana bibi wawili. Mmoja anakaa Runda, mwingine anakaa Lavington. Nyumbani tena wako hivyo na hivyo, bibi moja anakaa Bungoma, mwingine anakaa Kitale. Sasa alafu tena kule unaishi Oshago kwenyu, unajua Lotoda alikuwa nini? Lotoda alikuwa waziri. Lakini sasa huko kwao kuna ngoroko. Hiyo ni kitu ambayo we say he has to review it from case by case.
Okay. Lakini at least he must have at least one bodyguard. Aizi enda Mombasa.
He has several bodyguards. Mimi nili attend hiyo VIP protection. Lakini kazi ingine ya security ya watu kama hawa. Inasemekanaga wakati kuna TV camera. Muna kaka. Unajua sasa mkionekana. Mtu kama mimi nili attend VIP protection 1986. Sasa nikitaka kumuham nini. So wakati TV naonyesha Rigiji, security wake watakani wawe so obvious. Because ni mtu kama mimi ambaye nina training naweza sema ndio yule. Ndio nikitaka kufanya kitu nina. So the security, the best security is
invisible.
Wachana na hii vituko. Unajua kuna hii vituko naonaga sijui magari kienda kusimama watu wanashuka. Hiyo ni madoido. Lakini good security is that ukiona ambapo VIP anatembea. Nafikiri hata tuko na VIP wengi unakuta unasikia mtu anasema Paul Ngei alikuwa anatembea, tunamkuta anatembea kwa barabara. Hakuwa na bodyguard. Unaposikia mtu anasema VIP ametembea bila bodyguard, hiyo ni heko kwa bodyguard because unajua ukianza kujua ndio huyu amekaa hapo. Sasa ukitaka kufanyia kitendo VIP, si unamaliza kwanza ama bodyguard ndio ufike kwake. So hiyo kupanda yake ndege na nini ni vitu zimepangiwa kwamba wanajua kuna kamera. So bodyguard wanakuwa wamejiseti. Na tena saa zile unaenda pahali ambapo una feel uko safe. Kama wakati nimekuja hapa ningekuwa VIP. Si huko kwa gate ningeambia nyi kaeni huko. Ya nafikiri kitu.
Alafu nini? Majuzi nimeweza kutumia gun majuzi. Na nikitest ilikuwa na aim pale but hiyo kickback. So hiyo uweza nini? Cause niko naambiwa polisi hata akishoot kunaweza pata polisi ana target kichwa lakini anapata mgongo. Ama na target mgongo anapata kichwa.
Yeah.
Hiyo ufanyika pia kwenyu. Hiyo ama nyufundishwaje different na civilian?
Okay, iko hivi. bunduki ziko aina tofauti.
Mm.
Bunduki ziko aina tofauti. Kuna bunduki ile ilikuwa ya zamani. Mm. Hata watu ya karibu niseme game. Mm. Watu ya KWS during my time walikuwa naitwa game department.
Yeah.
KWS wako na bunduki zingine zinaitwa mwiko.
Mm.
Hiyo bunduki ina kutandika mbaya sana.
Mm.
So lakini bunduki zinakuja hizi ambazo ni modern.
Mm.
Hii inaitwa blowback. Blowback iko a little a little bit sio sana because huko kumekwa ma spring.
Mm.
So ile kitu iko kama unatumia bunduki.
Mm.
Inatakana una estimate.
Mm.
Kuna estimation zingine kama mtu ana cross barabara na unapeleka gari na utaki kumgonga, kuna pahali unajua utaanza kukanyagia brake na ndio umfikie. Si hata ufike kwake ukanyage brake. Ukifanya namna hiyo utamgonga.
Mm.
So kuna ile estimate una estimate blowback. Sasa hiyo blowback kukuvuruta hivi inatakana ujikaze na bado utavurutwa.
Mm.
Na kama unajikuta unapiga hapa badala ya hapa kwa ajili ndio utoke nje uende na bunduki ume practice mara nyingi.
Mm.
So ukikuta hata hiyo blowback na hiyo kujikaza na hiyo springs wameka squeeze bado zinakusumbua.
Mm.
Badala ya kupiga hapa unapiga hapa.
Mm.
Then unafundishwa songesha juu kidogo. Songesha juu kidogo.
Mm.
So that ndio hii. So hizo ni calculation unafanya ukiwa na nini. Ni kama gari tu.
Mm.
Unajua kwamba ndio ufike pale fulani ustop. Unaanza kukanyagia mafuta hapa.
Mm.
Ya ni kitu ambayo una practice ya.
Oh, okay.
Mm.
Alafu
ini. Hata hii mpira.
Mm.
Ukiwa unaenda kufunga gobao na kuna upepo.
Yeah.
Ukipima hivi si upepo itasongesha. Sasa lazima usongeshe hivi kitu kama hicho ya.
Oh. Mm. Alafu nini hii imenikumbisha bado tuki stick na mambo ya VIP. So, kunapo mbeleni vile umesema, anapatiwa zero gun salute. This is the, in quotes, the second most powerful person, but also the least powerful person.
Because
tukikumbuka vile kuna tupatia story ya Moi, kwa sababu Moi alikuwa anatreatiwa na madharau sana kabla, Kenyatta nini. So, hii position wa guard, like, if you're a bodyguard to a deputy president, do you still feel like, ama unaonaga vile amedharauliwa na kila mtu pia na umeenda tu umemdharau?
Hao watu, huwa wako loyal kwa yule mtu anachunga. Na ndio naona huyu Kopro alipopigiwa simu na Sonko. Alisema tumetoana mbali. Huyu ni mtu ambaye
wewe sasa unaongea juu huwa kupigwa na nani?
Huwa kupigwa
na kijana. Tutaongea juu yake?
Lakini ndio nasema tutaongea baadaye. Lakini ndio nasema kuna ile mentality. Na utaangalia wakati, wacha nikupe mfano. Wakati Saitoti alikuwa makamu wa rais. Kuna yule Maasai walikufa naye kwa ndege. Ambapo alikuwa wamesikizana, Maasai amemwambia ukikufa mimi nitakuwa nimekufa. Na hata Saitoti akakuja akaambia bibi ya huyo Maasai. Wakati huyo Maasai alikufa naye kwa ndege. Nakuta hata bibi yake hakushtuka. Yaani unajua ni mtu anasema roho iko hapa. Yaani ni mtu ana expect bwana yake akufe anytime because ni mtu anafanya kazi pahali dangerous. So utakuja ukute hao ni watu wamejitokeza na kuna ule umoja, kuna kuaga na wewe na so utakuja ukute hata wakati tuseme wakati wa Saitoti, wakati alikuwa anaonyeshwa madharau. Utakuja ukuta how bodyguard walikuwa nazunguka yeye wanaka. So kuna kule kusikizana, kuna kuaga personal. Hata wakati nani Kibaki alikufa. Ukicheza ile ukanda ya yule GSU officer alikuwa anamchunga. Ndiye alikuwa amevaa uniform na akasalute kama, lakini utaanza kuona ile mwenendo yake wakati anaona ndio huyu mtu nilikuwa nimejitolea maisha yake. Hata alikuwa ni kama sio uniform labda angebebwa. So kuna ile
heshima na
it goes outside the confine of the profession. He becomes like a family member na vitu kama hiyo. Na sasa ndio nakuja nakuta hata huyo akidhulumi assuming that nani anateswa Rigiji. Wale bodyguard ni wake na ndio utakuja ukute huyu bodyguard ambaye alikuwa in charge wa security ya deputy president Kibaki wa Ruto akiwa deputy president, the in charge of security of the deputy president. Wakati Ruto alifanywa president, huyu alifanywa commandant of the presidential escort.
Mm. Mm. Wanapanda juu naye.
Yeah.
Mm. Okay.
Kwa vile hao ni watu yani wamefika kiasi kingine.
Wanajuana kabisa.
Well, yeah. So kuna hiyo hata utakuja ukute nikipeana mfano Agwambo.
Mm.
Agwambo unajua Agwambo anaitwa nani? Mudavadi, okay, Mudavadi amerudi.
Mm.
Agwambo, Mudavadi, Kalonzo nini? Mm. Wako na security for life.
Mm.
Yeah, wako na security for life because anything happening to them that is not normal.
Mm.
Then unajua the government, that is why their security is enhanced.
Mm.
These are the people who, if they die in a death that is not normal, then it will affect the security of the country. Mm. So in that possibility, hata mimi sahi nikifika hiyo level, sio lazima atukue alikuwa prime minister.
Mm.
Hata mimi nikifika hiyo level that my death can cause, unaekewa security. Na ndio utakuja ukute wakati Raila na wakati alikuwa anaenda maandamano nini.
Mm.
These are the people utakuta akiwa hapo kwa rooftop wanamsukuma ndani. Mm. Eh? These are the people ambapo hata they don't the way we see them, with the way we see the VIP, they don't see that.
Mm.
Yeye he relaxes wakati unajua anatoa VIP kwa kwa nyumba, anampeleka kule anampeleka. Alafu VIP akipita kwa gate. Mm. So unajua sasa ako na wale sasa security wanachukua. Sasa akifikisha kwa gate diana ana relax ana. Lakini before that
inakuwa ni shida.
When the VIP and then there is also this problem with this VIP protection.
Mm.
Unajua ukiwa VIP protection kama ya Kibaki na Kalonzo Musyoka na Mudavadi, kazi rahisi. Lakini if you have VIP protection ya mtu populist kama Raila. Mtu populist kama nani? Hata Uhuru.
Mm.
Unajua Uhuru ako na hiyo tabia ya kuingia kwa
watu.
Kwa watu.
Mm.
That is a nightmare for security because huyo mtu akiguzwa.
Mm.
All I remember when we were doing the VIP protection. Nakuja nakuta Prime Minister wa India, Rajiv Gandhi, amepigwa na askari akifanya parade huko nini. You can Google that.
Yeah.
Akifanya parade huko Sri Lanka.
Mm.
Alipotandikwa tulikuwa tunatetemeka hapa South Sea. So anything happening to any VIP anywhere in the world, security, VIP protection worldwide, what wanakuwa concern, yeah.
Oh. Sports.
Sports with Lime Bets.
So uko nasema niangalie mambo ya Rajiv Gandhi.
Yeah, yeah.
So Rajiv Gandhi naona alikufa ni 1991?
Sikumbuki mwaka mwenyewe.
Yes, nasema kana 1991, yes.
I think he was attacked twice.
Mm.
Kuna hiyo aliatakiwa na askari kwa parade.
Mm.
And then the second one was the fatal one.
Mm.
Ambapo a lady gallanted him.
Mm.
Na according to their traditions, after gallanting,
yes,
anashika toss.
Mm.
Kumbe hiyo toss huku kwa nini shingo yake amefungwa? There is a bomb. It's like these microphones zinakuwa kana nini? Na journalist. Lakini sasa imetengenezwa in such a way that akiinama hivi,
yeah,
it pulls and na ikalipua ilikata huyo madam into two.
Mm.
And then it killed Rajiv Gandhi. Yeah.
Oh, okay. Alafu kuna tu maybe waku understand your gallanting. So tunaongea juu ya Wahindi.
Wahindi, yeah.
So Wahindi uva zile ni flowers.
Yeah, yeah.
Yes.
They are called gallant. Eh?
Mm.
Yeah, ile kitu hiko kiona president or any VIP akifika kwa ndege, huwa anapewa maua, roses or something. Alafu anapeana. Lakini according to Wahindi, ambapo I think even Kenya tuko na tabia kama hiyo.
Mm.
But we don't use flowers. Utakuta in a political rally kuna watu wengine wanafungishwa hizi makartasi za sijui ni ajualama nini.
Yeah.
Hizi zina shine.
Mm.
So Indians, so hiyo system ilianza na Indians, anakuwekea na akinama hivi.
Mm.
By the time that it is their nature.
Mm.
Akinama anakuguza toss. Na akikuguza toss, then she goes away akiwa amejishika hivi.
Yeah,
sasa
yeah.
Zile anafanya hivi kumbe ndio anavuruta hiyo.
Mm.
Then she was cut into two. She was cut into two. But the bomb was so powerful that a good bomb. Some people blame me when I talk. Wanasema natumia bad language. Kulikuwa na kesi gani? Nikasema that person didn't do a good job. No, those are expressions.
Yes.
A good job, a good bomb is supposed to be, is it 20 meters?
So radius, your impact.
So suicide
a powerful bomba, I think it in Africa ni powerful.
Yeah. So sasa ikilipuka hivyo hata kama yeye alikatika zaidi lakini the intention is you also die. So that is how Rajiv Gandhi died. Was killed by a suicide bomber.
Yeah. Alafu pia kuna kitu fulani uliniambia that Rajiv ndio pia alifanya siku hizi presidents even when they are inspecting a guard of honor they are always their security has to be around.
Ya, ningeuliza Mkenya yote angalie this is June 14th.
Yes.
Ya, tulirekodi June 14th. 2 weeks ago, the president was inspecting Madaraka Day Parade.
Yeah.
Utakuta, akati ana inspect, there are 2 or 3 people wanaingia huku na suti. Sasa unashindwa, these are Kenya defense
military
forces.
Yes.
Na kwa nini kuna mtu ana nini?
It
is that... obviously, before they go there, their guns are inspected. Hakuna ila nabeba live bullet.
Oh, hakuna ga live?
Mm-mm.
Oh.
Who has nafanya safety check before?
So zinakuwaga tu empty?
Zinakuwaga empty. Wanafanya safety check, but then it can happen kama yu ya Rajiv Gandhi, ambapo unachukua buduki kama mwiko na mgonga nayo. So this person anakuja hivi. In case the military person anajaribu ku... could behave like the wanaitwa nini wa Sri Lanka Tamil Tiger akijaribu kufanya nani had gone to maneno ya Tamil Tiger but wakati lakini wakati anakuja one of the army men alimgonga na hiyo
alikuwa army men wake
unajua president
wa Sri Lanka sasa
kuna ile parade anafanywa na
the foreign country
the host country wanatoa military wana nini.
Oh.
Kuna parade ya military. Sasa how military, one of the Sri Lanka military person alimgonga na rifle.
Mtu wako na bahati aje, Rajiv.
Yeah.
Oh, kusata alimgonga nayo kusa kwa na bullet. If he had a bullet, he'd have.
Angemua.
Oh, okay. Wow. Na sasa huu mama, mama alimua lakini alikuwa Muhindi. Alikuwa from
Muhindi,
India.
Yeah, Muhindi, yeah. Yeah, ni tabia ambayo iko. Ambayo ni normal na Wahindi. Because angekuwa nani India nafanya hivyo, unajua ingekuwa a bit concerned na vitu kama hiyo. But this is a Hindu lady who was performing Hindu characteristics. Ni kama our neighbors, Uganda.
Yeah.
When inafika wakati ya kula, the lady does anapiga magoti ndio mwanaume anayo mikono. Yeah. Sasa kwa Ganda, the lady atapiga magoti ndio mwanaume anayo mikono. Wahindi, the lady has to touch the... So it goes with different nini. Yeah.
Oh, so yeah, Rajiv really happened time ya Moi. So Moi immediately started having people follow him during the Guard of Honor.
Yeah, no, not only Moi, but worldwide.
Yeah, but nasema Moi hapa Kenya si lazima angefanya immediately.
Yeah. Nini Moi akona story zake, he was paranoid by nature. Alikuwa ni mtu paranoid by nature.
Yeah, but God of Honor alikuwa anafanyaje?
Alikuwa the same. The whole world we have coordinations. Chochote, if there is a security scare of a VIP anywhere. Like I think Indira Gandhi was killed in 1984 November. Indira Gandhi was killed. My necktop is becoming old. She was killed in November 1984 and I was attending a course in CID training school. And within an hour of her being killed, tulikuwa tumejulishwa. And remember, those were not...
Si time ya internet.
So anything, any security scare on any VIP, it sends shockwaves worldwide.
Also, mnafundishwa how to prepare for... For
we have consultations because some things that come that were not imagined before. So when the new things come in, they say with the new threats and whatever, how do we go about it? Yeah.
Na saa kama saizi hiki tuli happen na Kipchirchir, where it's a policeman who decides to shoot a judge.
Yeah.
How's that going to affect? Because your piece ni,
yeah,
now the police have to adapt.
Yeah, actually, these are things that were not foreseen. And for you to enter such a place, any police anywhere, you reach the gate, they are usually NYS or something.
Yeah.
Although there is around 5 or 6 NIS and maybe one police officer. But when you come, you produce a valid police identification, you'll not be checked. Hata wakiona uko na bunduki na valid, so they would think you are part of the security there. I think this is one of the cases I've given an example. They are going to have a really detailed review of how to enter the courts at ever. They may even have a session where even them among themselves, they check among themselves so that they check. And then I think it is quite possible that if you don't work within that Kibra, if you don't work around that area and you're a police officer, okay, you are allowed to go to the police to the court,
but not armed,
you'll be told place that gun in the. These are things that we did see it and we have to, yeah.
Okay, because you have to. You have to like adapt. Alafu kuna something you told me that pia hii kazi yenu najua cops as cops mafanya kazi karibu na wezi na criminals.
Yeah.
So sometimes that line gets blurred. Ile umezoeana na criminal maybe a different gender mpaka anakubadilishia gender yako.
Yeah, it happens when two vehicles collide of different colors.
Yes.
If you follow this vehicle, you'll find it has the color of this and vice versa. But it is good for that closeness between police and informers, for informers to improve. But there is also as a problem where we had a case in Riruta Satellite where an OCS came. He was called Benson. And he was chased away immediately. It is because there was an OCS who was transferred and he had a connection and I think the then lady who was MP for Dagoretti was concerned that you know Wakora pali kama hapo are children of the landlords. So when this OCS was killing these people, they went and saw the Madam MP and said, anaua watoto wetu.
Yeah.
Anaua watoto wetu. So this, he was transferred, I think, to Ngong. And then there is a Mukamba. I remember he was a Mukamba. Detail number 42. Those are police officers who were employed in 1983, February. Sorry, some things just come up.
Yeah.
So Benson, who was employed around February 1983, was brought to be the OCS. But I tend to believe that the former OCS now organized with his informers that to come. And there was a woman who used to wake up very early in the morning to sell milk. She was killed. She was gender-based violent. Then killed. And then her body thrown at the gate of the police station. The former OCS may have, I'm using the word may, the former OCS may have wanted to use these people to cause insecurity so that people say, arudishwe. So I'm trying to say that interaction between police and criminals, sometimes you find criminals pass their criminality to the police. And it has even happened where you find male police officers falling for female gangsters and female police officers falling for male gangsters. Because a policewoman may be placed in Koinange to pretend to be while monitoring some, pretending to be a girl of the street.
Yes.
While doing the intelligence. That one happens. and you see mchovi asali achovi mara moja.
Yeah, yeah.
So there is that. And if you look at Kipchirchir, Kipruto.
Yes.
Coincidentally, he's a namesake of the boss. Do you know the president is also called Kipchirchir?
Yeah, oh, I didn't know that.
Yeah, the president is called Kipchirchir.
Mm.
Now his president is called Kipchirchir Ruto, and this dossier is Kipruto. Kipruto.
Yes.
But they are just coincidental, they are not related. I assume so.
Mm-hmm.
So this person, you know, when anything happening immediately, you don't have all the facts and whatever. With the time, maybe I may be wrong.
Yes.
But there is a allegation that the wife is a policewoman, or the wife, she's... But the wife had a criminal case.
Mm.
The wife had a criminal case. Even if she was a policewoman, she has a criminal of conning people.
Yeah, okay.
And that is what led him to do what he did, which is unfortunate.
Yeah. Alafu, this brings me pia kwa story ya ukijana mwingine kunaitwa Ian Njoroge.
Before we go to Ian, this OCS, he's not going to get full recognition after... He's not going to get full recognition. One thing, when a police officer dies, either in the line of duty or...
Yes.
Not even the line of duty, can be sick... Or he could be traveling in a vehicle, the vehicle, he has an accident. He's given a military parade.
Yes.
During a military funeral. But this one will not be given.
This
one will not be given.
Yeah.
Because of what happened.
Yes.
And his family, of course, the wife, she's in a court. Maybe she will end up in jail. But even if... It was an incident where the wife is not connected. The police do not pay the family. And I think that is a bit unfair. Because here you are. We have even cases where a police officer is not on good terms with his OCS. He shoots the OCS. Then he shoots himself. Or there's even a case, former deputy OCS in Riruta Satellite. He shot some... policeman because of a bar maid in Kawangware, and the police officers on patrol killed him. So you find he was killed and his widow now, maybe the widow was a housewife.
She gets zero benefits.
Zero benefit. Actually, this OCS, anybody going to the funeral will just ask on a personal level, let me go, and he'll put on civilian. You remember Kangogo was also buried by her parents. And those police officers who went there, they just went there because they are there. They used to work together. By the way, the good thing about police is if that person was your personal friend, you would be given an off, a paid off. You'd go and attend that. You'd be asked how many days. But if the person dies in the course of duty or anything, those who go there, they are paid allowances. I think the police should review where such a police officer does. Like this one, the wife was in Shamahoho, the deputy OCS Riruta. The wife was in Shamahoho, and he was fighting over a bar maid in Kawangware. Now, the wife is told, okay, we will not bury your husband, and we are not going to compensate for the number of years he has worked. I think it is unfair. They are punishing the living for the mistake of the dead, where even the living did not even participate or were not even aware.
Hiyo kuna shida sana. Okay. Alafu so yeah, I was asking you about Ian Njoroge. Your reaction when you watched reaction, the video?
When I looked at the two, and also I don't have all the facts.
Yes.
But there are those information you form while you just look at it. I saw the picture and I saw this boy. First of all, it's the mother who has come out. And I think there is a father. I don't think he's a single parent. And then the mother is coming up with theories. Even if it is true the police officer demanded anything, why should you now come up with a thing that can make even the police officer say, okay, kiende vile kitaenda. But the way the boy was walking, he gave me the impression that he's somebody whom, even if the case is withdrawn, he needs some elders like me to sit down with him and maybe talk to him because he, ni mtoto alile, he was brought up in a way that is not pleasing. And then when it comes to the police officer, of course there are three places where people demand bribes.
Yeah.
When he arrested him, he can demand bribe. As they are going to the police station, he can demand bribe. Or even at the police station. But then he had entered the vehicle and they were going to the police station. If he was demanding bribe, why couldn't he? You see, there are those things. In law, they say he who states something, it is upon him to prove it.
Yeah.
And if it is true that he demanded 10,000, it is impossible to
prove.
To prove. So why should you allege? We have so many things we don't talk because there's no way of proving it. Why didn't he just go to there? Now you see things have turned against him. But the way the boy was walking, if it were not for this white vehicle where these people stopped and went out, you see he was very rude. He was I don't care. So the boy needs a lot of counseling. As for the police officer, he was in traffic. He is 55. He's somebody who is approaching retirement. And most police officers of that age, he has acquired things. We have some departments like traffic where we were senior to them, but you could go to with a traffic police officer to a bar and he entertains you. You take a beer, he says, "Mkubwa kama itakani kunywa beer." Tisha. So you find that such a traffic officer and him having worked with Sonko, it appears, and you can see the way he talked to Sonko. He used to be Sonko's bodyguard.
Yeah.
He was saying to Metoka Mbali. So Sonko must have really invested in him because these people usually invest in their security. They know that they can be killed with their security. So this is somebody most likely in the absence of stronger facts. This is somebody who most likely he was just doing his job. And even you see the way he was so humble. This is somebody. If that picture would not have even gone on the social media, I tell you that police officer would not even have complained or anything. If he would have gone to the police station, he would have just said, "As I was walking, I slipped." And this is somebody ambaye anangoja time yake ifike.
Goes home. No, so unasema, when you work for someone like Sonko, when you're that close to someone like Sonko,
we have powerful people, rich people. If you work for, there are some. If you work for Kibaki, is dead. You work for Kibaki, you work for Raila, you work for whatever. Hey, you have to rely on your salary. But if you work for people like Sonko, if you work for people like the Kenyatta family and whatever, when you come out of that family, that is why JM was rich and Gachagua is rich. You work with them parting. When you part, they make sure you'll for the rest of your life you are rich. Although JM and
Kenyatta
and Rigiji, they had secondary source of income also.
Okay.
Nani dealt with a lot of JM with the NOS thing and whatever. So it's quite possible that dealing with the Israelites, he may not have come out poor. Then Rigiji was a peer to Uhuru. I think that one will talk. And again, they were saying that just like he was the biwot of his brother. You know, the brother was governor in Nyeri for the short time that the brother was there. He was Darito the biwot of that time. And you know, biwot, they used to call him 10%. They used to say that Darito Gachagua could not make a decision without consulting his younger brother.
Okay. So, but kitu sijajua ni nani, JM used to be Jomo's assistant.
Yeah. After Kenya attained independence, JM was Jomo Kenyatta's nini PA. And then he entered politics. Then with politics, Jomo Kenyatta had to look for another PA.
Who ended up being the other PA?
There are many. But the last one was Eliud Mathew,
Eliud Mathew. Okay.
The last one was Eliud Mathew before Kenyatta died. The first African to join the parliament, Legico. Yeah, he later became Jomo's PA.
Because if you go back to Sonko, the way Sonko carries a lot of cash, inabidi hiyo cash he has, because he can't all carry it all in his pocket, anapatia hata bodyguards wa bengi, si ndio?
Na kubeba kidogo haijulikana.
Yeah.
Okay. That is
yeah.
Yeah.
Okay. And nini? Story pia nimefind interesting ya Rigathi na Uhuru. Rigathi was Uhuru's PA from